yagenda atyo era yebakadda. Kiki naye kyotonaba era muli webuze ani ampanirira ku nsi fukamiro osabe ate liyaba kulaba we wali omuto basanyuka kisuubire nti abo nabo balize lize nga naye bibyo byakisibwa tewali amanyi kyolifuna naye kale wadde babo mukama yabawa bulira nga situlibwa kumutima olwekyo oyise engalo mu maaso omutendo oyo munyise bya katonda bamanye bonna ebyo nipo kumwenya nange bwendiwe banga ulira nga situlibwa mu mutima olwekyo oyise engalo mu maaso omutendo oyo munyise bya katonda bamanye bonna ebyo nipo kumwenya nange bwendiwe banga. Chivina yewe la vida wano juzi wako mafumwanjo era bulio wabaluma baganda bobali mana mutango chogwa buliwo mukamba gomuwa tewali na yekundi manya olaba kuomwa kumwependa chesigula mugondelega oline vimwe vyagana bileke vite biesonywe muwelezo lindirine ebyategekebwa ulinanga situlibwa mumutima olwekyo oyise engalo mu maaso omutendo oyo munyise bya katonda bamanye bonna ebyo nipo kumwenya nange bwendiwe banga ulira nga situlibwa mu mutima olwekyo oyise engalo mu maaso omutendo oyo munyise bya katonda bamanye bonna ebyo
Oh, my
Sebio Katonda, Mama Nyevone Bio, Biko Kumwenye Nange Webiwe Banga, Biko Kumwenye Nange Webiwe Banga, Biko Kumwenye.